byabaye muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Umwana yavutse mu ntambara afite ukwezi kumwe, noneho uvuga mu mibereho ye, mu mikurire ye, akaba yarakuze, mbese aba yumva amateka mabi yabaye, ibintu byo kutagira ababyeyi, byo kutagira se, akumva ko mbese bitewe n'uko nanjye nabo narakuze ngenda mba mu miryango indera nkakura nabi, njye numva inkuru ubu naha nk'umwana namubwira nawe mu mikurire ye iri imbere, aho yaba hose, aho yarererwa hose, agomba kujya agenda yitwararika mu bihe tugezemo, n'uwabasha kumurera cyangwa kumufasha akabasha kumuha urugero rwiza nk'umwana, kugira ngo n'umurera nawe abashe kuba yamugirira urukundo kugira ngo abashe kumurera. Ariko noneho muri ibyo biba bitewe n'ibihe umwana arimo gukuriramo n'amateka arimo kumenya abaye ku gihugu cyacu n'urubyiruko rwa none, akaba yagira ikibazo akabaza ati se mama bimeze gute, ntanavuge bitewe n'imyaka arimo kugeramo agaceceka, ntambaze kubera ubwoba. Ariko nk'iki kiganiro tuba tugize amahirwe tukakibona, nkaba namuha iyo nkuru noneho nakabuhuka akambaza nkamubwira uko ibintu bimeze, tukabasha kugenda tubana mu bihe mu bworoherane, nawe yumva yisanzuye nta kibazo, akambaza ibibazo mbese yumva muri we byari bimurimwo atumvaga cyangwa se abitse muri we bitewe n'ibyo yumvise ku gihugu cy'u Rwanda. Hari ikibazo waba ufite ati
ikibazo mfite ni uko bavuga ngo papa yari ariho, ariko sinzi uburyo nyine yapfuyemo gutyo.
Bitewe n'intambara nyine ko yabaye uri umwana mutoya, papa bamwishe mu ntambara yabaye muri iki gihugu cy'u Rwanda, ubwo usigarana umubyeyi umwe, ni wowe umwana wabashije kurokoka, musaza we bamwicanye na papa wawe, n'ibindi uzabasha kugenda ubyumva, kuko hariho bimwe bitewe n'ikiganiro uyu munsi tubonye tubashije kubona, noneho nzagenda ngusobanurira nkubwira uko byagenze. Baramwica, bamwicana na musaza wawe, we wari ufite ukwezi kumwe, n'ubwo buryo byagenzemo n'igihe kizagera bakwereka aho umwari mutuye igihe kizagera. Sinzi niba hari ikindi kibazo ushobora kuba
nshobora kugusobanuriraho gato impamvu yaba yateye kubura ababyeyi be.
Impamvu yaba yarateye kubura ababyeyi be ni ibintu biba byarabaye bitunguranye bitewe n'ibibazo byavutse mu gihugu cyacu, ntabwo tuzi ngo byagenze gutya, intambara burya iba mu gihugu bitunguranye, ariko byaturutse mbese ku bwumvikane buke tutari dufite mu gihugu cyacu hagati y'umunyarwanda n'undi, ubwo bituma nyine bamwe benshi babigenderamo, bikaba ariyo mpamvu umwana adafite ababyeyi be bombi.
Watubwiye kare ko warerewe mu muryango utari uwawe, mbese watubwira ukuntu byari bimeze, ubuzima ukuntu bwari bumeze kubana n'abandi bantu mu muryango utari uwawe?
Ubuzima nagiye mbamo ntabwo bwari bworoshye, bitewe ko ntari ndezwe n'ababyeyi banjye, narerwaga nabi, imyigire yanjye ikaba mibi, akikiriza amashuri simbe nabasha kwisanzura ngo nsabe amafaranga y'ishuri, n'amagingo aya nkaba ntaranabasha kuyarangiza bitewe no kugenda ndererwa mu miryango atari aho navukiye mu babyeyi banjye, nkaba aricyo kibazo nagiye mpura nacyo, no kugenda mvunwa n'imirimo nkiri umwana mutoya, nkagenda mpura n'ibibazo bikomeye cyane 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 mu myigire yanjye no mu mikurire, bikagenda bindushya. Ni ikibazo nagiye mpura nacyo mu mibereho yo kugenda ntarerwa n'ababyeyi ngenda mba mu miryango yanjye.
Ukurikije ukuntu mbese nk'amatsiko waba ufite mu bintu yatubwiye
ikindi kibazo mfite nashaka kubaza nk'uko musaza wanjye yapfuye babaga hehe
bari batuye ahantu bita Kabezi Samuduha naho wavukiye niho hari mu rugo iwanyu ukurumva icyo gihe cy'intambara babakuye mu rugo barabajyana ni nako kubica babisha icyo gihe aho mwari mutuye twarahakweretse warahabonye
ushobora kutubwira ni gute wabonye izo mbaraga zo kuba mu muryango utari uwawe no kwihanganira ibibazo byose washobora guhura na byo izo mbaraga umva warazikuye he
imbaraga aho nazipfuye muri jye mu mikurire yanjye nari mfite vision yo kuba numva ko ngomba kwiga n'ubu numva bindimwo ariko hamwe na vision mfite imibereho ntinyemerere ariko kubera ko nari mfite iyo ufite ikintu cy'ubushake muri wo cyo kugira ngo ugere ku kintu byanga bikunda bigutera imbaraga nubwo cyakwanga ariko ukumva ufite imbaraga abana nubwo mu miryango ntarezwe uko bigomba nubwo ntarezwe n'ababyeyi ariko muri jye uko byagenda kose ngomba kwiga nkarangiza nubwo ntakwiga mu université kuko nta bushobozi mfite nta n'uwanyishyurira ariko humanité kwiga kwanjye ntago byari bikomeye cyane nigiraga ku bipapuro by'ubupfubyi bikantera imbaraga nkavuga nti nta kibazo nubwo imibereho ikomeye kurya kwambara ntacyo bitwaye ejo nshobora kubaho nkibeshaho nkiha icyo nshaka nkabasha no kwishyurira amayuniversite nkumva muri jye mfite imbaraga bintera imbaraga no kwiga nsinda mu ishuri nkumva binyongera imbaraga nabona amanota meza nkumva mfite imbaraga zo gukomeza kwiga nta kibazo mfite no kuba mu miryango sinite ku miryango iby'inkorera ahubwo nkita ku cyo ngamije kugeraho muri jyewe nuko byagenze kugira ngo mbashe kubona imbaraga zo kubana n'imiryango itandukanye itari ababyeyi banjye
ndabona wavuze yuko ufite ubushyitsi bw'amande nyine kugira kwemera muri wowe ko ushobora ugomba kwiga ukanakora ibishoboka byose kugira ngo ubashe kwiga nk'umukobwa wawe se ukurikije ibyo waciyemo niyo nama wamugirira mu buzima bishobora kuzamufasha mu minsi iri imbere
inama namugira nk'umubyeyi we yamufasha mu buzima bwe kandi iyo mibereho yose nyibamo ntabwo nari nzi gusenga nari nzi iby'ababyeyi bisanzwe byo muri gatolika twese dukuriramo inama namugira mu gihe gengezemo cyamufasha cya mbere no kumenya imana agasenga icyo cya mbere kuri we ku buzima bwe cyabasha kumufasha kikamurinda n'ibimurangaza biri hano hanze n'imana ikamurinda icya kabiri akiga akabasha kwiga kugira ngo nawe mu buzima bwe azagire icyo yigezaho ajya abasha no kubona n'izindi nama aha n'abandi bari inyuma ye barumunabe cyangwa n'urubyiruko abana narwo hanze rutandukanye
ikibazo mfite abamwishe ntabahari
abamwishe abishe papa wawe bamwe barafunzwe ariko abamwishe bo abandi bapfiriye muri gereza barabafunze ntabwo turabasha kubabona kugeza ubu ariko bamwe barafashwe barafunzwe ntabahari ngo tube twabakwereka gutya keretse nk'ubuyobozi kujyana nko mu buyobozi tukakwereka nk'amateka yabyo cyangwa igihe baje tukabakwereka hari igihe kigera bakabazana ku mirenge kuburana kuvuga n'ibyo bakoze tukabasha kubereka abana cyangwa n'imiryango niko wabasha kubabona nta bundi buryo.
Ndabona umwana afite amatsiko cyane yo kumenya yabajije kare umubyeyi we yapfuye, nyuma akabaza ababishe. Ushobora kutubwira nk'impamvu wewe abo bantu wavuga ko bazize iki? Impamvu bishwe ni iyihe? Kugira ngo umusobanurireho gato amenye amateka.
Impamvu bishwe ni akarengane bibaho. Umuntu ashobora kukureba gutya n'ubwumvikane buke buba buri hagati y'umuntu n'undi. Urugero, nshobora kuguha hagati yanjye nawe nk'umubyeyi wawe, nshobora kumva ntagukunze nk'umwana wanjye. Rimwe uzagenda ubyumva mu mateka cyangwa mu maradiyo ngo umubyeyi yishe umwana, kubera ko nta rukundo aba afite muri we rwo gukunda umuntu cyangwa umwana akamwica. Nta kindi kintu bazize rwari urukundo rukeya ruri hagati y'umuntu y'umunyarwanda n'undi. Kuko iyo haza kuba hari urukundo hagati y'umunyarwanda n'undi, ntawe barisha uwundi. Ni ukuvuga ngo ni akarengane, nta mpamvu ihari yo kuba baramwishe. Nta rukundo rwari ruhari icyo gihe.
Se ugereranyije icyo gihe na n'ubu, urabona ari ikintu cyaba cyiyongereye cyangwa se abantu bari kujya mu nzira nziza, cyangwa se mbese hari nk'inama watanga mu Banyarwanda rusange ugereranyije icyo gihe na n'ubu uko tumeze?
Bitewe n'icyo gihe, ibihe twari turimo bikomeye n'igihe tugezemo, hari inama nshobora numbajije ngo inama cyangwa uburyo mbibona?
Uburyo mbibona kandi ukanatanga inama mu mibereho mbese rusange?
Inama natanga rusange bitewe n'icyo gihe n'icya none, birasaba kugira ngo umuntu agire mbese intego muri we, kandi yumve ko uko nareba uriya cyangwa nawe nkumva muri jyewe ndagukunze nta kibazo gihari, hakaba ubusabane hagati yanjye nawe kugira ngo tubashe kugera icyo tugeraho. Si nkubone nk'umunyarwanda cyangwa umunyarwandakazi mugenzi wanjye ngo numve wagira ikibazo, kugira ngo twirinde biriya bintu byatubayeho ubushize, kandi tubirinde n'aba bana turimo kurera. Nk'ubu ikibazo dufite, urumva arambaza ibibazo, iki kibazo afite nicyo kumenya ngo umubyeyi wanjye yapfuye ate, umuvandimwe wanjye yapfuye ate. Ariko noneho ibihege namurera mu ngomba kugenda murera mubwira ko agomba gukunda abasigaye n'abo turi kumwe, uko yaba ameze kose akamwakira, kugira ngo nawe abashe kugira icyo yigezaho. Ntakomeze kureba ibyashize, ahubwo arebe imbere aharimo kujya, kugira ngo abashe kurera abasigaye inyuma cyangwa abashe gufasha na bagenzi be. Ndumva ariyo nama. Hagati y'amateka yashize nayo nay'ubu hari impinduka ikomeye. Nk'ubu hari urukundo, ubona hari ubusabane, hari amahoro mu gihugu, umuturage araryama agasinzira, abana bariga, akazi turagakora nta kibazo gihari. Biratandukanye na biriya bihe.
Wakurikije inama se bakubwiriye? Wazumvise neza. Dusoza, sinzi niba waba ufite ikindi bakongeraho.
Njye icyo nakongeraho, nabazaga umwana niba hari ikibazo ashobora kuba afite kindi muri we, ashobora nko kuba yaba atarambajije turi twenyine tutahawe iki kiganiro, kuko iki kiganiro cyamfashije cyane, kirabasha kurera umwana. Mugitangira kutubaza, nabwiye ngo ashobora kuba afite ibintu muri we acicikanye, akaba yabibwira nk'umuntu wo hanze igihe ntambwire. Niba hari ikindi kibazo yaba afite nk'umwana akakimbaza nkamusobanurira, ndumva nta kindi narenzaho, we akambwira niba hari ikindi kibazo afite.
Yego, nk'uko yabivuze, ibibazo nabari gusa kubaza ngira ngo yagusobanurira ibintu by'intambara n'ukuntu ababyeyi bapfuye. ariko usha no kuba ikindi kibazo mu buzima busanzwe kurushaho kwitwara urubyiruko ukuntu rugomba kwifata mbese ibibazo ntabwo bigomba kuguma gusa intambara dushobora kuvamo tukabaza n'ibibazo byo hanze nk'iyo nama ushobora kumubaza yakugirira ukurikije ibyo yaciyemo uko abantu bagomba kwifata mbese ushobora kuba ufite ibindi bibazo wamubaza
Ikibazo mfite hari igihe njye njyaho mu muryango bakambwira ngo papa hari ibintu yasize ariko njye mumva kuba ko ntabizi mumva ntacyo bimbwiye nagira ngo mubaze mbwire niba hari ibyo cyangwa niba abana baba bashaka kugira ngo banandukanye na mama wambwira niba wangira inama uko nazajya mbyitwara
ibintu papa yasize umubyeyi ibintu yabisigiye iyo ugize amahirwe Imana ikagusigira umubyeyi umwe undi akabusiga ibintu umubyeyi ashobora kubikoresha kugira ngo ubashe gukura no kwiga ashobora kutuvuge nko kubitanga ahantu akabigurisha kugira ngo mubashe kubaho urumva ibihe muba muvuyemo biba bikomeye muba mugomba no kubaho mu buzima buri imbere ibyo ntibyatuma utandukana n'umubyeyi cyangwa ngo bikubuze gahunda ufite intego ufite muri gahunda z'imibereho yawe yo kwiga n'imibereho isanzwe ngo ujye uhora wumva ngo papa intambara ngo yasize ibi aho ugomba kuvuga uti niba hari ibyo papa yasize kandi nkaba ndiho nanjye ndashaka kugera kuri iki biriya byararangiye igihe cyarabaye ariko jyewe nasigaye na mama tugomba kubaho dute niba papa hari ibyo yasize bikaba bigihari tugomba kubyifatamo gute na mama kugira ngo natwe tubashe kubona ibindi bigomba kudutunga ntuhore ufunze mu mutwe gusa utinda ku byarangiye ahubwo utinde ku biri imbere uzageraho kugira ngo bitagutandukanya n'umubyeyi cyangwa nawe bikakubuza naho ujya ngo biguhagarikire ubuzima ndumva ari
Njye ikibazo mfite ni kuri aba bimbwira na za mbabwira gute ni kuri aba bimbaza
nk'umwana iyo bakubwiye gutyo ushobora nko kubabwira uti mama arahari mfite umubyeyi mwampuza nawe noneho mukambwira ayo makuru turi kumwe na mama kugira ngo abashe kubisobanurira namwe mwumva bitewe n'ababikubwiye ntabwo umuntu aba azi ngo arahura na runaka mubaze ibi akugiriye neza akaguhuza n'umubyeyi kugira ngo abashe kuguha amakuru yose noneho n'umubyeyi akabasha kugusobanurira nk'umwana ndumva ari ibyo bisubizo nabasha kumuha
wisanzuye niba ari ikindi kibazo wabaza nacyo ufite umwanya uhagije ndabona tugiye kurangiza niba ufite nk'umugani cyangwa se nk'ijambo rya nyuma wabwira umukobwa hano yamufasha cyangwa yanafasha abandi bari mu rungano rwe
ijambo rya nyuma namuha nk'umubyeyi ni uguhagararana n'imana ubundi agahanga amaso imana ubundi akiga kugira ngo abashe kubaho atuje nta bindi akabasha kwirinda ibimurangaza nta mumaro bimufitiye ahubwo akareba ibimufitiye umumaro kandi akajya mu rubyiruko narwo inama muha yabona ari nziza inama muha nk'umubyeyi nawe akabasha kugirira abandi akamaro ntishinge ibiri hanze cyangwa ibyo turimwo tureba biturangaza ahubwo akareba ikintu cyamugirira akamaro mu minsi ye yabasigaje kubaho nk'umwana
nk'ibintu ubona bikunda kurangaza urubyiruko ufite ruri ufite imyaka ye akenshi urabona ari biki bikunda kurangaza urubyiruko
hari nk'ibintu by'amafilime nk'ibintu byo kujya mu mabuwate nko kubyina no kunywa ibiyobyabwenge bakira abana batoya ibyo byose bibasha kwica urubyiruko rwa none ntibabashe kwiga, ntibabashe kumenya mbese ubuzima bwabo buri imbere, ubwenge bwabo bugapfa vuba, kandi akaba yabasha no gupfa akiri umwana mutoya nta kintu agezeho, natwe babyeyi nta kintu mbese twaba tumubonamo nk'umusaruro nk'umwana, ahubwo tugahora tubabaye. Ndumva rero ibyo byose yabasha kubyirinda, gusa akareba Imana ubundi akiga, akirinda ibyo biyobyabwenge, kuko hariho n'abakobwa ba none ashobora kwicara gutya akaba afite nka groupe bakanywa nk'ikiyobyabwenge, ku buryo bajya ku ishuri bakakubwira ngo bati yenda twagiye ku ishuri ntibarigeho, bakajya nko kunywa muri ibyo aho barangirije nk'ibiruhuko byagera bakagaruka iwabo ngo bavuye kwiga kandi batiga. Ibyo byose akabasha kubyirinda.
Ikibazo wagira bijyanye n'ibyo yamaze kuvuga by'urubyiruko ukuntu bifata, ikibazo waba ufite cyangwa se hari nk'impanuro wakwifuza ariko yaguha?
Igihe mvuga ni uko mushimira kuba mbwiye bino byose, nari narabuze umubimbwira, ndamushimira ko abimbwiye.